Black Market Records.
Mr. Nun.
Is it just me, bro? Missy Pendy noodles, Ali send notes through mail drive Google. Is it just me? His feces in a drool. Anna stain Mike Mate in a jazz pool.
Is it just me? Tuzi omoka juu ya nduru. Unaogopa the ex, unakuliwa na ndugu. Is it just me na hizi vako za mahuru? I guess yo ni swali watu najibu na vurugu.
Shughuli za kunoka na dai ku enter soul. Tulikuwa mbogi sai ana run soul. Walitiwa shaka saka akafunga goal. Watu wa United kampuni ya mkate.
I guess it's only me sinaga fake Air Force. Mina wawa tupatani kama mula mwana jokes. Chances kunicheza waga slim kakwa mbox. Ningumu miu nipate juu ya kiatu bila socks.
Alishika ball kwa kampuni ya latex. Ukikuja kwangu towa njuti kuna carpet. Is it just me squeezy ana carpet? Telegram notes zako umegazet.
Is it just me kila mtu wako depressed? After Georgina kujenga na bahana regret. Is it just me wezi niteka na text? Aliniuliza my name naitwa sahau and forget.
Is it just me? Akinyo kofi ya mezabwa. Ameenda bufe akakula mara saba.
Is it just me?
Ama ni stories ajaba. Wali mseti mchele hazeshuka tangu jana.
Is it just me?
Breka nakula sasaba. Anakula jabo siku ana hata saba.
Is it just me?
Frontline kujigamba. Na situ kifika wanasafishanga kiwanja.
Is it just me?
Squeezy Rono ame slim. Light at the end of the tunnel imedim.
Machoge uka red kila times you go green. Yeah I'm 23 but now I only 18.
Is it a sin kashin ni kichafu wa sin. Red flags you ticks nili mwacha on sin. Which means kijana mini mean. Huku unanyuma shoulder uwezi piga lean.
Uwezi piga lean basi fika beya jean. Ana spin bin nika ana salmon gin. Is it just me sinagadi next of kin. Wakotini kama caption sikna chafu wa sin.
Siyezi pia na head me, miu wanga tongue tied. Mimi sikatai, mi do nilikatize. Herin ban bridge na nyongi ya tire. Una speak loosely, nikau kona spillage.
Denge kona accent, ako like rire. Nina urban bites, shika peleka in the village. Usijite bestie na unitumiangi tire. Silianza kama therapy, sezi tuko addicted.
Is it just me?
Akinyo kofi ya mezabwa. Ameenda bufe akakula mara saba.
Is it just me?
Ama ni stories ajaba. Wali mseti mchele hazeshuka tangu jana.
Is it just me?
Breka nakula sasaba. Anakula jabo siku ana hata saba.
Is it just me?
Frontline kujigamba. Na situ kifika wanasafishanga kiwanja.
Is it just me?